Power Records, Rinox Production, Nyayo Nyayo.
Nikupende sikupende, wazushi wako wengi na wajee kweli. Hamu kwako, niko binadamu, si malaika nisame bali. Imekukosa, wewe madali, number da koli. Wanijue kweli, wakujue kweli, tupendane kihalali. Home, twende, tujifijari, tujifijari.
Bye.
Fahima,
Fahima,
Nakupenda,
Fahima, baby, Fahima,
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 Nakupenda,
Fahima, baby.
Wewe murembo, adabu taratibu, uzuri wako ni hatari. Was mine and kill, kill, kill. Nataka niwe nawe mara kwa mara. Usiulize hata flani kunipenda mi, kunipenda mi, kunipenda. Na kupenda sana kulika sali. Mata kafana hata mara. Twende kwa blood test, tujitest, tujitest, tujitest. Raha zako mimi wako siwezi kuzimiss, miss, miss.
Fahima,
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 Fahima, Fahima,
Fahima,
Fahima,
Fahima,
Fahima,
Fahima,
Fahima, baby.
Nataka mpenzi to last forever. Tuta always be together. Niwe mume wako, uwe mke wangu. Penzo na rusha is so amazing. Wazushi wako, wengi na wajek. Hamu kwako, niko binadamu, si malaika nisame pali. Nimekukosa, wewe madarling, number da koli. Wanijue kwenye, wakujue kwenye, tupendane kihalali. Home, twende, tujifijari, tujifijari.
Fahima,
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 Fahima.